Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Ndabaramukije mwese aho muri hose ku isi. Mukanya ni ikiganiro muri isanga turaza kubaganira kubijyanye n'amaraso mu mubiri w'umuntu. Ikaze mwese kuri radio yanyu muri isanga. Muri isanga. Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10. Kujete z'Ijwi rya Amerika nongere mbahe ikaze mwese kuri radio yanyu mutwumvira kuri FM 88 bice bitatu, FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Rwanda, naho mu Burundi mudukurikira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri FM 95 n'ibice 2. Ikiganiro muri isanga rero kibaha ijambo nkuko bisanzwe, muduhe telefone zanyu tuze kubaha umwanya musobanuze umutumirwa wacu cyangwa se mutange ibitekerezo. Telefoni yacu ya WhatsApp mwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1 202 441 931. Subiremo 1 202 441 931. Hari ibintu bitandukanye bifasha umuntu mu buzima. Uyu munsi rero ikiganiro ni ikiganiro cy'ubuzima, ikiganiro muri isanga kibanda ku magara y'abantu buri wa gatatu nk'uko bimenyereye. Muri ibyo bintu bifasha mu buzima harimo amaraso atembera mu mubiri. Uyu munsi nk'uko nari mbivuze rero mukanya turaganira ku maraso, tureba ubwoko bwayo, amatsinda arimo n'icyo amaze mu buzima bw'umuntu. Turanareba ibibazo umuntu ashobora kugira biturutse ku maraso. Ijwi rya Amerika rero ryabatumiriye muganga Gatare Swaibu, ni umuyobozi mukuru ushinzwe ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso mu kigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima mu Rwanda. Ijwi rya Amerika rero nk'uko ribatumirira impuguke buri gihe, namwe mujye mukomeza mube hafi, mutange ibitekerezo byanyu cyangwa se mubaze ibibazo. Ntabatindiye rero reka twakire umutumirwa wacu Dr. Gatare Swaibu, muraho murakomeye.
Naho neza Eugenie.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, ngushimiye rwose uyu mwanya uhaye Ijwi rya Amerika kugira ngo uganire n'abakunzi bayo. Mu buzima haba ibintu bitandukanye, nagira ngo muri aka kanya mu gutangira rwose mubanze mutubwire akamaro k'amaraso mu mubiri w'umuntu.
Murakoze cyane. Umubiri ugizwe n'ibice bitandukanye cyangwa se icyo bita tissues mu Cyongereza, ariko muri ibyo ngibyo akabamo amaraso. Ubusanzwe amaraso adutembera mu mubiri agizwe n'ibice by'ingenzi nka bitatu. Hari insoro zitukura, nizo globule rouge cyangwa se red blood cells, ari nazo zikoreshwa mu kuba ibice bitandukanye by'umubiri byabona umwuka oxygen, bikoresha kugira ngo bibeho. Birumvikana ko oxygen iba yanyuze mu bihaha. Izo nsoro zitukura ari nazo zituma amaraso yacu asa umutuku. Hakabamo ikindi gice cy'amaraso cyitwa udufashi, plaquettes cyangwa se platelets. Iki gice gifasha amaraso kuvura cyangwa se ibyo bita coagulation, kuba iyo umuntu arimo arabirana, kuba uko kubirana kwahagarara. Hakaba n'ikindi gice cy'amazi ari nacyo kinini kigize amaraso twita umushongi cyangwa se plasma. Icyo gice nacyo kikaba kirimo umusoro z'umweru zifasha umubiri kurwanya indwara, ariko hakaba harimo nanone izindi proteine zifasha ya maraso kuba yavura cyangwa se umuntu niba arimo kuva ayo maraso kuba kure kwahagarara. Muri make ni amaraso urebye nibyo bice biyagize, ariko akaba anakoreshwa nanone mu gukwirakwiza mu mubiri wose intungamubiri. Ibyo turya byose bigera muri bya bice bitandukanye bigize umubiri binyuze mu maraso. Muri make amaraso ni tishu y'ingenzi cyane mu mubiri w'umuntu.
Ndumva mubisobanuye ku buryo bwumvikana. Noneho harimo ubwoko bungahe mu maraso?
Kuri surface, kuri surface ya nisoro zitukura habaho uturemangingo twitwa antigens. Izi zikaba ari proteine zituma umuntu runaka agira ubwoko bw'amaraso runaka. Izi antigens rero bitewe n'imiterere yazo zashyizwe mu byiciro bitandukanye twita system. Amaraso uyu munsi akaba agizwe na system zigeze kuri 36. Muri zo harimo ebyiri zizwi cyane iyo bita system ABO cyangwa se ABO system, hakabamo system yindi yitwa RESIS, hakabamo izo nizo ebyiri zizwi cyane, ariko hari n'izindi uko navuze zose hamwe ni 36 za Kid, Duffy, Kel, Diego n'ibindi. Ubwoko bw'amaraso rero ni bwinshi cyane, ariko bumenyerewe cyane ni ubugize za system arizo ABO na RESIS. Ubwo rero tubije ikibazo mwari mwambajije, navuga ko ubwoko bw'amaraso bumenyerewe cyane ari 8, aribwo blood group A positive, akaba blood group A negative, B positive, B negative, AB positive, AB negative, na O positive, na O negative. Ubu bwose hamwe ni ubwoko 8 buzwi cyane hano hanze, ari nabwo mbajije ngo ubwoko bw'amaraso ni ubuhe, kenshi azakubwira bumwe muri ubwo ngubwo 8. Ariko hakaba n'indi sisteme ngo iyo positive na negative ni icyiciro kindi cya resa system. Ni resa system ikaba igizwe na antigens za proteine navuze ziba ziri ku nsoro zitukura zigeze kuri 50, ariko muri izo nizo 55 nizo zibanzaho cyane mu buvuzi umunsi ku wundi. Izingizi hakaba harimo ya antigene B, hari antigene ya Grand C, Petit C, Grand E, Petit E. Muri izo nanone 5 ayisanzaho cyane cyane ni ya antigene B, ya antigene B. Iyo kuri kuri surface nisoro zitukura z'umuntu hariho antigene B yitwa ko ari RESIS positive. Yaba itariho akwitwa ko ari RESIS negative. Bityo rero twavuga ko muri system RESIS habaho ibyiciro bibiri bidefinisa ubwoko bw'amaraso, ari naho haturuka ya za blood groups twabonye 8 zigizwe na positive, a negative, weye positive cyangwa se negative. Niya RESIS tuba tuvuga ya antigene B iyiriho ubwo ni A positive, iyitariho ubwo ni A negative.
Hakaba hari A
positive, B negative, AB positive, AB negative, na O positive cyangwa se O negative.
Hari abavuga ngo na AB nayo ibaho cyangwa nukwibishi
yego abe abe ili mu uwa nukuvuga ngo umuntu ufite ubwoko bw'amaraso bwa AB abafite za antigene z'ubwoko bwa A akagira n'izindi z'ubwoko bwa B akitwa ngo ni AB akaba yaba resist positive cyangwa se akaba positive uba ngo muri za zindi A B AB O ushobora kuba resist positive cyangwa se resist negative
none ni kamaro kibigira kumenya ko ufite resist positive cyangwa negative
murakoze cyane cyo cyiza cyane ni nabyo koko umuntu wese akagombye kugenda azi ubwoko bw'amaraso ari ihugu yewe n'abashoferi batwara imodoka mbere yuko asabwa icyemezo cyangwa se perimi yo gutwara imodoka bamusaba ko yabanza akanamenyesha akanipimisha ubwoko bw'amaraso bakanabushyiramo muri perimi ye bifasha rero umuntu kuramira ubuzima bwe igihe habayeho nka emergency runaka yatuma ukenera amaraso tuvuge nk'igihe ugize impanuka ugatakaza amaraso menshi uba ukeneye ayandi mu gihe gito cyane gishoboka kuko gufata ibipimo byo muri laboratwari bishobora gutwara umwanya munini umuntu akaba yahatakariza ubuzima iyo ni inyungu ya mbere ubwo nawe ubwawe ushobora kuramira ubuzima bwawe kubera ko icyo gihe amaraso yaguhabwa ahita aboneka byihuse hatagombeye kubanza kujya nanone gupima kugira ngo abaganga bamenye ubwoko bw'amaraso yawe icya kabiri kwibeshya bibaho mu buzima busanzwe aho abaganga bashobora gutera umurwayi amaraso adahuye naye ariko igihe umurwayi azi ubwoko bw'amaraso ye bifasha umurwayi gufatanya n'abaganga kwirinda uko kwibeshya igihe ashobora gukenera amaraso iyo ni impamvu twavuga ko ari iya kabiri iya gatatu by'umwihariko abari n'abategarugori bafite ubwoko bw'amaraso bwa resist negative hari umuti baba bagomba guterwa igihe bagize ibyago byo kuvanamo inda cyangwa se igihe abyaye umwana ufite resist positive bityo kumenya ubwoko bw'amaraso bw'amaraso ye ni ngombwa cyane mu rwego rwo gukumira ko umubiri we wakora abasirikare antibodies bashobora gutuma yabura n'urubyaro burundu
none se
urumva
nenge kubaza none uwo mugore yabimenya gute ko afite iyo yamenye ate ubwoko bw'amaraso afite niba afite positive resist positive cyangwa negative uko umugore agiye kwipimisha baramusuzuma kwa muganga bakamubwira amaraso afite cyangwa agomba kubisaba
ubundi umugore ufite yasuzumisha inshuro zigera kurenye iyo niyo protocol iri mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ibyo twita antenatal consultation cyangwa CPN consultation prenatal muri izo hakagombye gupimwa n'ubwoko ku buryo umubyeyi agomba kumenya ubwo bwoko bw'amaraso niba ari resist negative muganga akaba yamukurikirana ku byumweru 28 ubushakashatsi bwagaragaje ko haba hashobora kubaho ibyago by'uko amaraso y'umwana atwite na nyina ashobora kwivanga byose uwo mwana rero ari resist negative nyina ari resist positive amaraso akivanga nyina amaraso ya nyina abona ya yandi y'umwana nk'aho ari umwanzi agakora abasirikare twita antibodies noneho zikaba zagira ingaruka ku mwana wundi wa kabiri cyangwa se uzakurikira azabyara bityo rero biba byiza ko umugore utwite amenya blood group ye igihe atwite yewe ndetse agitwita za CPN enye aba agomba gukora imwe yakagombye kuba igaragaza n'ubwoko bw'amaraso afite.
Mukanya nagira ngo tujye ku murongo wa telefone, hari abakunzi b'ijwi rya Amerika badutegereje, ariko mbere yaho nagira ngo mutubwiye umugore utwite we, kubera ko afite n'amahirwe yo kwisuzumisha kenshi, umuntu usanzwe ugiye kwa muganga we ashobora gusaba bakamupimira amaraso, cyangwa ni abisabira rendez-vous, bigenda gute kugira ngo amenye groupe sanguine?
Nisho nta muntu ujya umenya ubwoko bw'amaraso ye igihe cyose atarakoresha ibipimo bya blood group kwa muganga. Icyiza ni uko ni ibipimo bifatwa muri laboratories nyinshi zitandukanye, aho ibitaro byinshi aho umuntu aba atuye baba bafite ubwo bushobozi bwo kuba bamenya, bamupimira bakamenya ubwoko bw'amaraso afite. Icyo nakangu rero abadukurikiye ni uko bagana ibyo bigo bitandukanye, ibyo bitaro bitandukanye, bakaba bakwipimisha bakamenya ubwoko bw'amaraso yabo.
Twibutse abatwumva ko ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda, ikiganiro muri Isanga kibanda ku buzima buri wa gatatu. Umutumirwa wacu ni Dr. Gatare Swaibu, akaba ari umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cyo gutanga amaraso ni mu Rwanda, ni mu kigo cy'igihugu rero gishinzwe ubuzima. Nagira ngo noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abatwumva. Pacifique, wifuje ko tuguha ijambo, uranyumva?
Yego, ndabumva.
Ikaze ku Ijwi rya Amerika, urahagana he?
Ndi Bujumbura mu manuko bw'igisagara.
Ikibazo ufite
icyo nagomba kubaza uwo mutumire ni uko utubazo dushika kuri dutatu twonyine. Benshi bakunda kwama biyumvira ku bijyanye n'amaraso, yavuze ubwoko bwinshi bw'amaraso, ariko ugiye kuraba abantu bakunda kumenya ubwoko bw'amaraso ni nk'abantu bo mu gisagara, nk'abantu bo mu cyaro bo ntibakunda kumenya ubwoko bw'amaraso yabo baba bafite. Ariko ikibazo rero nagomba ndamubaze kwaba bajyanye no gutanga amaraso, nagomba nse ndababaza ati mbega gutanga amaraso cyane nta ngaruka byoba bifise ku gutanga amaraso cyane, cyangwa ku kuyategwaho muri bajya bayategwaho ho nta ngaruka byoba bitera? Nka kujya nk'akarorero notanga ni nka kujya nk'umuntu afise nk'imyaka nka 80 aratanze amaraso, kacye usanga ayo maraso atewe nk'umwana w'imyaka nk'umunani cyangwa 10, mbega uwo yatewe nta ngaruka yoba agira ku buryo yoba atewe amaraso yoba yapfuye mu muntu amusumbya imyaka? Cyangwa ikindi kandi kibazo nagomba nje ndamubaza kandi nkunda kugira kwa makenga, urabona yuko abantu turi uburyo bubiri, hari umugore n'umugabo. Mbega nk'umugore iyo atewe amaraso yapfuye mu mugabo nubwo baba bayahutse nta ngaruka byoba bitera, cyangwa umugabo atewe amaraso yapfuye mu mugore hoho nta ngaruka byoba bitera? Ikibazo cyanje cyari icyo nashaka numve ko yosobanura kugira ntahutswe n'abandi babitaho.
Urakoze cyane. Ubwo umuntu yakongeraho ati amaraso ari umuntu ari umwirabura akahabwa n'umuzungu cyangwa se undi muntu wo mu bundi bwoko, ubwo reka dusobanurire. Dr. Gatare,
urakoze cyane. Urakoze cyane Pacifique, iki kibazo cyiza. Ese gutanga amaraso cyane nta ngaruka? Nashaka kumara impungenge, nta ngaruka umuntu utanga amaraso yagira, kuko buriya ibigo byose igihugu icyo ari cyo cyose aho umuntu atangira amaraso hari ibigenderwaho, ibyo bita norms, international norms ziba zigomba gushingirwaho mbere yuko umuntu yemererwa gutanga amaraso. Muri izo ngizo rero habamo no kubanza kureba ese uyo muntu ugiye wifuza gutanga amaraso we ubwe afite angana iki, hari ibyo bita za hemoglobine. Tubanza tugapima, tukabanza tukareba ko umuntu wifuza kuduha amaraso nawe ubwe ayafite, atari ukuvuga ngo turayamukuramo we asigariraho. Mbikize ubuzima bw'umurwayi, ariko tugire n'undi ujya ku gitanda cyo kwa muganga. Rero ugutanga amaraso hari interval, ni ukuvuga ngo uyu munsi nk'umuntu utanze amaraso, ubundi haba ubwoko bubiri bwo gutanga amaraso, uburyo bubiri. harubwo ko aho umuntu bamukora w'amaraso yose mu mutsi iyo bita whole blood, hakabaho n'ubundi uburyo bwaho umuntu atanga amaraso tugakuramo igice kimwe ibindi bice bikamusubiramo. Urugero natanga nko mu Rwanda ubwo buryo burahari bwaho umuntu ashobora gutanga twa dufashe cyangwa se plakete gusa ibindi bice plasma na n'insoro zitukura zikaba twazimusubizamo na mashini. Iyo rero umuntu atanze amaraso mu minsi 56 za nsoro zitukura aba yatanze ziba zamaze kumusubiramo, ariko noneho ya volume yatanze ya volume ya mililitres 450 iyo yo mu masaha 28 aba yayisubiranye, kuko umubiri urongera ugakora andi mazi bitewe n'ibiri umuntu aba yariyeho n'amazi aba yanyweye. Ariko za nsoro zitukura ni nyuma y'iminsi 56. Noneho yaba yatanze udufashe, icyo gihe udufashe umubiri wongera kudukora nyuma y'iminsi 10. Birumvikana ko umuntu watanze amaraso muri bwa buryo bwo gutanga yose whole blood agaruka nyuma y'amezi 2 cyangwa se 3, ari yo ya minsi 56 ivanye n'amezi hafi 2. Noneho umuntu watanze udufashe muri bwa buryo bwa kabiri navuze, icyo gihe buri minsi 15 abashobora gutanga, cyane cyane ko twabibonye ko mu minsi 10 twadufasha aba yadusubiranye umubiri nk'uruganda rwongera rugakora ibindi bigize amaraso. Bityo rero ku gutanga amaraso ahubwo ni byiza cyane, ingaruka nziza cyangwa se ibyiza byo gutanga amaraso nabyo birahari. Nta ngaruka bishobora ku gutanga cyane upfa kuba ukurikiza ya mezi 2 cyangwa 3 cyangwa se ukaba wakurikiza imyaka 15 igihe utanga udufashe, nta ngaruka bishobora kukugiraho. Ahubwo kuyatanga cyane bifite inyungu. Inyungu ya mbere ni uko bikurinda kugira umuvuduko mwinshi w'amaraso, ubushakashatsi bwarabyerekanye, bikurinda kugira ibyago byo kurwara indwara z'umutima, kubera ko hari indwara z'umutima ziterwa n'ibinure bibi iyo bita za cholesterol. Iyo umuntu atanga amaraso kenshi regularly inshuro enye mu mwaka, bimurinda kuba yagira ibi byago. Ikindi kibazo yabajije atese umuntu w'imyaka 80 atanze amaraso agahabwa umwana, nta ngaruka byagira kuri uwo mwana? Mbere na mbere kambanze nkosore, nta muntu w'imyaka 80 wemerewe gutanga amaraso. Nko mu Rwanda umuntu atanga amaraso ari uko afite imyaka 18 kugeza kuri 60, yewe no mu gihugu cye cy'u Burundi ni uko guhera ku myaka 18 kugeza kuri 60. Ariko noneho umuntu w'imyaka 60 atanze amaraso agahabwa umwana, hari ingaruka byamugiraho? Ntazo. Kubera nk'uko nabivuze, iyo dutera umuntu amaraso yaba umwana yaba mukuru, tumutera za nsoro cyangwa se twadufashe cyangwa se za proteine navuze dusanga shonje, kandi nsoro zitukura burya zibaho mu mubiri w'umuntu iminsi 120 gusa, ubwo ni nk'amezi 4 gusa, bikaba umubiri ukaba wazikuramo. Birumvikana ko umuntu w'imyaka 60 nubwo aba afite imyaka 60 ariko insoro ze zitukura duhereza wa mwana, iyo ntabwo ziba zifite imyaka 60, zo ziba ziri ntoya kubera ko umubiri ukora amaraso umunsi ku wundi, umunota ku wundi.
None se wowe w'imyaka 60
ubaho kubera ko
wowe w'imyaka 60 kuki adashobora kuyatanga niba nta kibazo kindi afite?
Umuntu urengeje imyaka 60 ntabwo atayatanga. Buriya iyo umuntu watanze amaraso mubadukurikiye ari n'uwayatanze, ubundi hari urwandiko tubatereza cyangwa se questionnaire, habamo n'ibibazo byo kubabaza se murumeze neza, urumva nta hantu na hamwe uri kubabara, ntaki ibyo byose iyo uko nagenda kura akareza imyaka 56 usanga kenshi nawe umubiri we ubuta uwa utangiye gushiramo imbaraga niba ariko nabivuga bityo kuba uwo muntu yatanga amaraso nawe bishobora ashobora kubura za mbaraga kandi nawe yari ayakeneye cyangwa tugasanga n'amaraso umubiri ni make icyo international standards zigaragaza ko umuntu ufite urengeje imyaka 60 atagomba gutanga amaraso ariko hari n'ibihugu byo bigera ku myaka 65
ye noneho amaraso y'umugabo n'umugore rero naho yavugaga ati ari amaraso umugore ahawe n'umugabo cyangwa se
umugore ahawe ahaye umugabo amaraso nabyo ni kimwe nta kibazo kiba kirimo kubera ko nk'uko nabivuze yaba umugabo yaba umugore twese tuba dufite insoro zitukura zimwe tuba dufite twadufashe twari tumwe za proteine zifasha amaraso kuvura cyangwa se igihe umuntu arimo kuvirirana kuba uko kuzarara ni bimwe yaba umugore yaba umugabo yaba umwirabura yaba umuzungu ni ukuvuga ngo umwe guha undi amaraso nta ngaruka byagira kuri mugenzi
we akanyuma rero noneho guterwa amaraso kenshi nabyo yabibajije niba nta ngaruka nabyo bigira
gutera amaraso menshi kenshi birashoboka ko umurwayi yagira ibibazo kubera ko yamaraso ni tishu nk'uko nabivuze afite ubuzima hari ya mantijeni nahereyeho mvuga ashobora guterwa wa murwayi none ugasanga muri za antijeni hari izo umubiri udashobora kwihanganira bikaba ngombwa ko umubiri w'umurwayi ukora abasirikare wazongera kumutera andi maraso ba basirikare bakajya kurwanya ayo maraso imiteye ni nayo mpamvu iteka dusaba abaganga guhitamo guha umurwayi amaraso ari uko ubundi buvuzi bwose bwamenye ni ukuvuga ngo nta kindi kuko hari ibyo bita transfusion alternative to transfusion aho ushobora kubanza ukagerageza izindi nzira zose zishoboka harimo gutanga imiti harimo gutanga za serumu zo kwa muganga ayo maraso ashobora kudakenerwa hakabamo nanone aho ushobora gukurikirana umurwayi umuhereza imiti yongera kwa umubiri yongera imbaraga umubiri mu gukora amaraso kubera nayo amaraso akazakenerwa birashoboka ko umuntu ahabwa amaraso menshi ashobora kuzanamo ingaruka zitari nziza bitewe n'ayo maraso aba ari kumuhabwa akashobora kuba yakora b'abasirikare navuze haruguru ariko harimo n'isara ashobora kuzanamo nabyo birashoboka kubera ko burya amaraso ntabwo risike ari zero ntabwo risike ari zero ni ukuvuga ngo iyo umuntu ahabwa amaraso aba agomba kubaho kwigengesera mbere y'uko umuganga ahitamo kumusabira amaraso
reka twakire na Danieli ku murongo wa telefone Danieli uranyumva Danieli urahagana he
ni mu Rwanda
ufite ikibazo
njye ndabaza umutumirwa hari ukuntu abantu babana noneho ngo ntibabyare kubera amaraso yabo adahuye noneho ndamubaza ese koko bibaho ko umuntu ashaka gushakana uwabura umugabo ashaka umugore mukabana ntimubyare kubera ubwo bwoko bw'amaraso ubwo ngubwo nagira ngo koko niba ari byo adusobanurira ubwo bwoko bw'amaraso butuma umuntu ashobora kubana n'undi ntibabyare noneho akaba kabiri nkamubaza ese bashobora kugenda bakipimisha noneho bakababwira kwa muganga ko bashobora kubyara cyangwa ntibabyare bitewe n'ubwoko bw'amaraso babasanzemo
urakoze cyane Danieli reka muhe umwanya gusubize Dr. Gatare
kutabyara kubera ko ubwoko bw'amaraso budahuye mu by'ukuri kuba umuntu afite blood group O undi afite A cyangwa B cyangwa se AB byonyine ntabwo bihagije kugira ngo habe havaho izo ngorane zo kutabyara, ahubwo ikikunze kubitera igihe ya resist navuze bidahuye. Umugore afite resist negative, umugabo we afite resist positive, noneho umwana akazafata resist ya yewe, cyane cyane nako bikunze kugenda ko umwana afata resist ya positive igihe nyina ari resist negative. Iyo rero umwana wa mbere bamutwite, ubundi nta kibazo cyakagombye kubaho keretse habayeho impamvu runaka ituma amaraso y'umwana batwite ahura n'aya nyina, tuvuge bya bine 28 navuze, aho ubushakashatsi bagaragaje ko ashobora kuba agize ibyago by'uko ayo maraso ahura. Ariko mu busanzwe amaraso y'umwana n'aya nyina bihura igihe avuka. Yari yamaze kuvuka uwo mwana wa mbere mu masaha 72, nyina ahabwa umuti nko mu Rwanda ni nitwebwe tuwugira uwo muti bita Rezogama cyangwa se Rogam. Uwo muti tuwutangira yewe n'ubuntu kugira ngo Daniel abimenye n'abandi babimenye, ku munyarwanda kazi wese tuwutangira ubuntu. Uwo muti ubuza wa mugore cyangwa se wa mubyeyi kuba yakora aba basirikare bashobora kuba bagira ingaruka ku bateza ingaruka ku mwana wa kabiri cyangwa se ku nda ya kabiri. Iyo rero atatewe uwo muti niyo navuze ashobora gukora abasirikare, noneho indi nda ikurikiyeho umwana uri mu nda ya nyina akaba wa abasirikare nyina yakoze, bakaza bakaba bakwica za nsoro zitukura z'umwana. Ni ahandi wumva ngo inda zivuyemo cyangwa se zihora zivamo cyangwa se n'umwana yamutiriremo cyangwa se yanavuka ugasanga avutse afite umuhondo ukabije. Ibyo izo ni zimwe mu ngaruka zo kuba umuntu atatewe wa muti. Ariko icyo namumara impungenge nanone ko uwo muti mu Rwanda urahari ku masi yacu yose, igihe cyose umurwayi yawukeneye ibitaro biragarukaho. Nk'uko nabivuze ku munyarwanda kazi wese n'ubuntu, yewe no kutamunyarwanda kazi, ariko umugabo we cyangwa we ubwe atanga amaraso uyu munsi politiki y'igihugu itubwira ko tutanga kuvoma. Cyangwa ubundi kuba umugabo n'umugore badahuje ubwoko bw'amaraso y'ubwabyo nta kibazo kirimo, keretse resisi ari zo zidahuye kandi nabwo ntabeho kumukurikirana.
Radiyo Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, twakire na Eugene. Eugene uranyumva? Mwiriwe neza. Yego. Ikibazo cyawe urahagana hehe?
Kigali mu Rwanda.
Yego.
Bo ndamanje kumushimira Dr. Gatare. Biragaragara ko ibyo asobanura bizi neza, arabizi rwose.
Niyo mpamvu twamutumiye.
Ibibazo nka bitatu mu magambo make asanga adusobanurire. Hari indwara tujya twumva bita anemi. Anemi ngo ni imwe mu ndwara zifata amaraso, wenda yadusobanurira mu magambo make na infection y'amaraso. Hari igihe undi muntu yagize infection sanguine. Ikindi namubaza ni ikintu kijyanye uko yagiye avugayo ama black blue A B na O na za ki zose ngo hari ukuntu ziba zifite ba nyirayo magurupi yaba bafite imyitwarire runaka, sizi niba yadukonfirima niba ari byo koko cyangwa se ni igihe gitoya akatubwira ati wenda A aba ari abantu bameze batya gutya na gutya. Ikindi
Urakoze
ayabitwanirira mu magambo
make kuko hari nabandi bategereze urakoze cyane Eugene
makoze
ni Dr. Gatare muri makeya koko nkuko abisabye Eugene mwamubwira muri makeya kuri ibibazo bye anemia infection ya maraso n'imyitwarire y'umuntu bikurikizwa na groupe sangue
okay murakoze cyane anemia ubundi bivuze kuba umuntu afite amaraso make ni ko tuvuga mu Rwanda ariko anemia bivuze kuba umuntu adafite ingano y'insoro zitukura mu maraso ye iri hasi iyo tugiye gupima tureba nka hemoglobine ubundi umuntu wese ufite hemoglobine iri munsi ya 7 icyo gihe aba afite twavuga ko afite anemia ariko nanone ntabwo bivuze ko aba agomba guterwa amaraso kubera ko ya 7 gatandatu ushobora gutanga imiti umuntu ingano y'amaraso ye ikiyongera infection sanguine ngira ngo ni nyinshi ubwo bivuze ko ari za ndwara zishobora kwandurira mu maraso infection sanguine ni igihe amaraso afite mu bwandu runaka ariko hashobora kuba yakwanduzwa na virusi hashobora kuba yakwanduzwa na bakteri ni mikorobe zitandukanye ngira ngo sinzi icyo yabajije neza
umuntu yaza akoraho ikiganiro cyihariye
twazakoraho ngira ngo kirambuye bene icyo ikindi yabajije ni kiretse n'ubwoko bw'amaraso n'imyitwarire y'umuntu ngira ngo ibi ngibi rero hari abantu benshi ariko bya bindi twita ngo ni mifu mite sinzi ukuntu umuntu yagita mu Kinyarwanda ni kwa kundi ikintu kiba kimeze nk'igihuha kiri mu bantu
baragihererekanyije
waba usanga tuvuge nka EN afite blood group ya O akaba afite imyitwarire akimuranga bagasanga n'undi ufite blood group O nawe bahuje imyitwarire bakavuga bati rero abantu bose bafite iyi blood group buriya barangwa tuvuge n'umujinya barangwa tuvuge n'ubuntu ariko mu by'ukuri nta bushakashatsi burakorwa kugira ngo bibe byaba bibe
byemezwe
byakwemezwe kugira ngo byemezwe neza hari bwakozwe bigeze gukorwa muri Japan ariko nabwo ni hipotezi ziba ziri aho ni teori ziba ziri aho ngaho ariko zidafite aho zihuriye n'ukuri guhamye ni kwa kundi abantu baba bafite bavuga ikintu runaka n'ugasanga gikwirakwiye hose ariko nta kuri kurimo icyo namubwira ni uko blood groups nawe zihuriye n'imyitwarire runaka cyane cyane ko burya imyitwarire y'umuntu iterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni genetics uko umuntu aremwe ibyo yaba yaravanye ku babyeyi be ikindi naho dukurira environment dukuriramo niyo mpamvu usanga impanga abo bita abafraternal twins abandi baba bahuye neza niba ari abakobwa bombi cyangwa se abahungu bombi udashobora no gutandukanya ubarebye gutya ariko ugasanga barakora ibintu bitandukanye baramutse bakuriyemo ni environment zitandukanye so ntawe rero bihuriye n'izi blood groups abantu baba bafite na characters
ye reka twakire na Patrice ku murongo wa telefone Patrice
yego ndabumva
ye urahagana hehe
singaye gombora yego nagomba ndamwibariza akabazo
yego
abantu bamwe barafite amakenga yuko kuko yavuze ati umuntu akwiye gutanga amaraso hagati y'imyaka 18 gushika 60. Rero abantu bamwe bamwe barafite amakenga bavuga ngo umuntu iyo atanga amaraso akabihagarika arashobora kugira ingorane zimwe zimwe iyo yabihagarika. Mugabo byose ndahamenya kuko bari kuri hanyuma kandi kaza bagira kabiri nagomba kumwibariza igihe umwana ari mu nda y'umubyeyi abasangiye umugwi w'amaraso n'uwo mubyeyi amwirungenze bagasobanuye farutwo.
Urakoze cyane Patrice. Ye Dr. Gata
icya kabiri ntabwo nacyumvise neza ikibazo.
Arabaza numvaga abaza niba mugo mu murwi umwe nukuva ko agira groupe sanga imwe ni na nyina. Ndumva mu byo wari wasobanuye waravuze ko umwana ashobora gufata groupe ya se.
Murakoze cyane. Umwana afata groupe sanga ayivanye ku babyeyi bombi abayivana ku mubyeyi umwe ayivana ku babyeyi bombi ariko akabaho ubwiganze. Hano urugero natanga groupe A na groupe B na groupe AB ifite ubwiganze cyangwa byari n'ibitango dominant iri dominant kuri blood group O. Ni ukuvuga umwe mu babyeyi afite blood group O undi afite imwe muri za zimwe eshatu A B cyangwa se AB umwana afata ubwoko bwa bundi bwiganze. Noneho ikindi nanone ni uko rezisi nanone iva ku babyeyi bombi ariko hakabamo nanone ubwiganze bwa rezisi iri positive ya antigene B iyo ihari niyo yiganza ku buryo umubyeyi ufite rezisi negative akahura n'undi ufite rezisi positive. Rezisi positive niyo yiganza keretse iyo afitemo ka risesi icyo bita risesive gene ka kandi katiganje nyine nituvuge ni opositive ariko afitemo ka jene ka negative icyo gihe yahuye n'undi bakabyarana birashoboka ko umwana yafata rezisi positive cyangwa akagafata na rezisi negative. Biragoye kubisobanura guta kuri telefone ariko ngira ngo
mwagerageze kuko n'ubusanzwe harimo amagambo atabonerwa ikinyarwanda cyuzuye cy'umwimerere ariko ndumva birumvikana kugeza ubu. Ye ari amakenga rero afite zira mpungenge z'umuntu utanga amaraso
ndetse umuntu atanga amaraso agahagarika nta ngaruka bimugiraho ntangaruka kuko zansoro zitukura fashi wa mushonge aba yatanze arabisubirana kandi umubiri urongera ugakora ukora nk'uruganda urongera ugakora ibindi bigize amaraso. Rero kuyatanga nta ngaruka kubera ko umubiri urongera ugakora ndi no guhagarika nta kibazo wahagarika gusa icyo twifuza ni uko warushaho kuyatanga kubera ko agakenewe kugira ngo hari ukuramira ubuzima bw'indembe kwa muganga.
Radio rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro muri isanga cyerekeye ubuzima turaganira ibyerekeranye n'amaraso. Twakire ku murongo wa telefone iri Defense uranyumva?
Yego ndabumva.
Yego urahagana he?
Ni Kigali mu Rwanda muratwanganira hari imvura nyinshi n'inkuba.
Ntacyo turabumva ariko.
Mfite akabazo nkagira n'igitekerezo. Ikibazo rero mfite, urabizi neza ko abanyamadini bamwe na bamwe banga gutanga amaraso cyangwa kuyahabwa. Bimwe rero njye nagerageje kuganira na bamwe muri bo ngo numve impamvu yayo zibatera. Hari abavuga ngo iyo utewe amaraso wenda kuvuge niba uri kuyatanga ari umuntu ufite imyitwarire mibi nk'umujinya se ngo ashobora kugira icyo yahindura ku mubiri wa muntu uyahawe nawe akaba yagira wenda imyitwarire mike mu yo afite. Agira rero mutubarize dokiteri, niba ayo maraso uyahawe hari imico runaka wenda itari myiza cyangwa se imyiza muri nyiri kuyakurwamo yari afite ikaba yagira izindi ngaruka igira kuyahawe wenda nawe akaba yagira imyitwarire nk'iyo njya amufataho. Icyo ni kimwe igitekerezo rero Ndabye byose nubwo ibyo gihe ntarindi ariko nziko amaraso y'ibya no yinagenda agirira neza abantu aba mu Kristo kandi dufata urugero kuri Kristo watanze amaraso y'igiciro ndetse anarusha yacu agaciro amaraso yakaba aragira akamaro nyine abasiye isi bose
ariko ntabwo yinjiye mu mubiri iri defo
ya
ntabwo yatanze ngo ajye mu mubiri w'umuntu
ntabwo yatanze ngo ajye mu mubiri
twikomereze
dutekereje agaciro k'amaraso natwe dutanga afite agaciro abakristo ngenda bakangurira kuyatanga kuko amaraso nta kintu rwose gendekereza ko kibi atwaye kuba yahabwa nyine bayatange apana ibyo nyine ibyo byo kuvuga ngo yengasira ikibazo kuko abaganga barabyize kandi barabisobanukiwe sintekereza yuko hari ikibazo gihari bakemera ko nyine natwe tugira ikibazo cy'ubuzima kubera ayo maraso gusa nyine muganga adusobanuriye niba koko hari uburyo amaraso yaba ava mu muntu kukitse runaka ikaba yagira ikihindura kuri wa wundi nyakuyahabwa
urakoze cyane Defonse ikibazo cyawe cyumvikanye muganga Gatare muri makeya musubize Defonse kuri izo mpungenge afite
murakoze cyane impungenge ngira ngo za mbere nizerekeranye n'umuntu kuba yahabwa amaraso y'umuntu ufite imyitwarire runaka we akaba yafatiwe imyitwarire ibi nanone bimeze nka ya bindi navuze ya mpite ni ku buryo nta bushakashatsi buhari nta naho bihuriye yewe ndavuga ko imyitwarire iterwa n'ibintu bibiri icya mbere ni igihe umuntu aba yarakomeye ku babyeyi be icya kabiri ni environment dukuriramo cyangwa se ahantu dukuriye niho haturemamo imyitwarire runaka ituranga umunsi ku wundi rero guhabwa amaraso nk'uko nabikomeje kubivuga uba wahawe za nsoro zitukura bahabwa twadufashe cyangwa se amaproteyine afasha amaraso kuvura ntawe rero bihuriye n'imyitwarire cyangwa se imico runaka uba usanganywe ibyo ni ibintu abantu n'igihu abantu bakwirakwiza ariko ntawe bihuriye n'ukuri yari yavuze ku abanyamadini batajya bemera gutanga amaraso cyangwa se kuyahabwa kugira ngo icyo navuga ni uko buriya ni nk'uko kwambara amasogisi hejuru y'inkweto buriya hari ikibanziriza ikindi kugira ngo kwemera bibanzirizwa no kubaho kenshi umuntu akenera amaraso ari uko imiti ibindi yose yananiwe bityo njyewe inama nabagira ni uko bagerageza bagatekereza ko mbere yo kwemera baba bagomba kubaho bakaba bafata icyemezo cyo kuyahabwa cyangwa se hari n'igihe banga burundu kuyahabwa ariko icyo gihe agasinya akavuga ko atemeye guhabwa amaraso hari ingaruka zakurikiraho akaba yabyirengera gusa hano na stressinga ko mbere yo kwemera burya tubanza kubaho
twakire Gordien uranyumva
ndabumva
urahagana he
mubone mu ntara ya Karusi
ikibazo cyangwa igitekerezo
ntabwo mbaza umuntu ngenze umuntu mupfukana maze akaba amuvize gurupi niyo y'amaraso mbega umuntu adatanga amaraso iyo mushyitse akayakenera mwamusaba amahera atanye mu muvuri akwigeze iyo atanga wewe iyo yakeneye bihora bigenda gute murakoze n'icyo kibazo nari mfise
urakoze Gordien mwamusubiza Dr. Gatare
numvise icya kabiri cya mbere ntabwo nagikubeshe neza numvise cyo kwishyuza umuntu aramuka atanga akeneye amaraso kandi we akayatanga niba haba kumwishyuza cyangwa se kutamwishyuza
n'abantu bavindimwe niba bagira amaraso amwe
ya murakoze abavindimwe yego bashobora kugira group imwe y'amaraso ariko navuze ko biranashoboka ko bagira group zitandukanye z'amaraso hano reka ntange urugero kugira ngo byumvikane neza tuvuge umuntu afite blood group A
blood group A ashobora kugira nkuko nabivuze igira ubwiganze kuri O. Ashobora kurero blood group A muri laboratoire yo twabona ariko afitemo ka O ka kihishe akagenda agahura n'umuntu n'undi ufite blood group tuvuge blood group O. Okay, ni ukuvuga ngo uyu nguyu birashoboka ko babyara aba bombi babyara abana umwe akagira blood group A undi akagira blood group O. Iyo ni ibintu bishoboka cyane, urumva ko abo bantu baba bavindimwe ariko blood group zabo zitandukanye. So birashoboka ko blood group yaba irimwe kubavukanye cyangwa se ikaba itandukanye bitewe na genetics cyangwa se uturemangingo tugize group z'ababyeyi babo. Ikindi yari yabajije ese umuntu aramutse akeneye amaraso kandi we atayatanga arishyuzwa. Sinzi mu Burundi system sinzi ukuntu imeze, ariko twebwe hano mu Rwanda amaraso politiki y'igihugu ivuga yuko amaraso atangwa ku buntu ku muntu yaduhaye, yewe agatangwa nanone ku buntu kuri wa murwayi uyakeneye. Nta kiguzi na kimwe umurwayi atanga. Yewe natwe nta kiguzi na kimwe dutanga kugira ngo umuntu abe yaduhereza amaraso.
Ye twakire na niyo kindi uranyumva?
Yego ndabumva, mwiriwe neza.
Yego mwiriwe namwe. Ikibazo cyangwa igitekerezo? Nyarutsa turimo turajya ku musozo.
Yego cyane, igitekerezo mfise ndiko numviza ibi bintu bijyanye n'imigu y'amaraso. Dufate ku kibazo cy'ukuntu bamwe bamwe bakunda kuvuga yuko nk'abantu dufate bubakanye badase hariho burya buntu bw'amaresisi positive cyangwa negative ngo bashobora kutaronka abana kutabyara. Rero ibyonye kenshi mfate nko mu Burundi abantu baba bazi imigu y'amaraso ni bakeyi cyane, usanga ari bake keretse nk'abantu rimwe rimwe baba barize cyangwa bakaba batanga amaraso n'ababa mu bisagara. Ibyo rero kenshi mugabo ndabyitegereje kubera benshi bapfa gutwara nuko nyine baba ntibarinda kuja kwipimisha. Nagira sabe nk'uyo nk'abo babyumva bikajya nko mu mugambi w'igihugu kugira ngo bapime kuri amaraso, imigu y'amaraso abantu benshi ba babe bazi imigu y'amaraso binashoboka bishyire nko ku makarita y'akarangamuntu. Hamwe umuntu kuri karita y'akarangamuntu yiwe agenda ariko n'uwo mugu w'amaraso ku buryo nk'igihe binashyitse akagira ingorane kanaka ari nk'uwo bashobora kurondera amaraso byorohe. Rero icyonye nibaza yuko uwo mutumire bobidufashamo bakabicisha nk'ubushikiranganji busanzwe bukukira amagara y'abantu bakabishyira mu mugambi wa leta kugira ngo ibyo bintu bifashe ku bantu abo aribo bose. Hama nicyo gitekerezo nari mfise kuri ibyo bijyanye n'umugu w'amaraso. Hama namwe kuri radiyo ijwi rya Amerika nagira ndabashimire ku kuntu mutwitaho mu bice byose bijyanye n'uko abantu mu mibereho y'abantu. Nongera ndabasaba yuko ino mu Burundi hari ukuntu biza biracika kenshi kuri umurongo dufatira kuri 95 n'ibice bibiri kenshi birakunda gucika hakaca humvikana radiyo y'Uburundi. Sinzi ko mwobiraba ukuntu mwobitunganya kugira ngo dusubire kubyumva neza nko mu minsi heze. Murakoze igitekerezo cyane carico.
Urakoze. Hashize igihe kingana iki mwumva bicikagurika?
Haraciye nk'amezi abiri biraza biracika n'igihe hahera nk'umunsi tutayumvirije, ariko ku mwanya ariko ukuntu bicika mu mwanya mu wundi mwanya bikongera bigasubira ku murongo.
Urakoze. Tuzabwira ababishinzwe bakomeze bakurikirana icyo kibazo ko hari n'abandi bari babitubwiye. Urakoze cyane. Nagira ngo mbagaruke nko Dr. Gatare mbere yuko twakira undi mugozi w'Amerika.
Niyo kindi yari arimo atanga igitekerezo cyawe, ntabwo nakivugaho byinshi.
Twizere ko abo mu Burundi babyumvise.
Natugeza ku buyobozi bunkuriye tukareba ko icyo gitekerezo cye cyashyirwa mu bikorwa.
Twakire Jeremy Jeremy.
Hello.
Yeah. Urahagana he Jeremy. Urahagana he.
Ndi mu Bujumbura.
Yeah. Nyarutsa kibazo cyangwa igitekerezo.
Ndagira ngo ndabwire urabona hariho abantu cyangwa abagenda mu ngwara cyambiya bete cyangwa hyperhidratation. Nani nabo bari kuriyo gutanga amaraso.
Dr. Gatari. Jeremy arashaka kumenya niba abantu bafite abantu muri make ni bande bashobora kudatanga amaraso babafite indwara zihe.
Murakoze cyane. Mbere yuko umuntu yemererwa amaraso hari ibyo bibanza kurebwa. Muri ibyo ngibyo harimo imyaka nk'uko nabivuze 18 kugeza kuri 60. Harimo ibiro bigomba kuba birenze 50. Harimo kuba adafite indwara za karate, harimo izo za diabete, harimo hypertension, harimo za asthma n'izindi. Hakaba harimo nanone kuba ku miti, hari nk'imiti tuzi ishobora kuba yahungabanya ireme ry'isaso nka aspirine. Uri kuri iyo miti ntabwo tumwemerera gutanga amaraso kumara amasaha byibuze n'umunani. Ngira ngo ibyo yabazaga diabete na hyperhidratation se bemerewe gutanga amaraso, igisubizo ni hoya. Ntabwo abangaba bafite indwara za karande baba bemerewe gutanga amaraso. Ikindi ngira ngo yabajije se bo bakeneye amaraso bahabwa amaraso asanzwe. Yego, bahabwa amaraso asanzwe bapfa bahuje no wayatanze bahuje ubwoko bw'amaraso.
Noneho amaraso tuvuge nk'iyo bayatanze, abantu bayatanze abikwa ashobora kumara igihe kingana iki abitse
amaraso? Twebwe nko mu Rwanda tuyabanamo ibice biyagize, tuyabanamo insoro zitukura, udufashi na plasma. Insoro zitukura tuzibika iminsi 42. Insoro nako udufashi tutubika iminsi 5 gusa. Umushongi ariyo plasma n'ikindi gice cya kane cyitwa cryoprecipitate antihemophilic factor tubibika igihe kigeze ku mwaka.
Noneho iyo murebye muri rusange musanga amaraso atangwa mu Rwanda abahageze mu bitaro byose biyakenera?
Murakoze cyane. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS rivuga ko kugira ngo igihugu kibone amaraso ahagije cyatanga kwa muganga, ko byibuze 1% y'abaturage bagituye baba bagomba gutanga amaraso. Ubwo bivuze ko nko mu Rwanda rugizwe na 12 million z'abaturage, abantu bageze nyabyo akagombye gutanga amaraso. Gusa ntabwo ari ihame kubera ko nko mu Rwanda iyo izindi nzego zose zikora neza, programu ya malariya igakora neza, ababyeyi bakisuzumisha bakajya kubyarira kwa muganga ku buryo batavirirana, polisi yo mu muhanda igakora akazi kayo neza, impanuka zikagabanyuka, ntabwo abakenera amaraso biyongera. Bityo rero nko mu Rwanda uyu munsi dushobora guhaza ibitaro ku rugero rwa 96%, iyo twita hospital satisfaction. Ni ukuvuga ngo ibitaro niba bije bishaka units 10 z'amaraso byibuze tuzihereza 9.6%, niba ariko nabivuga. Bityo rero mu Rwanda amaraso abaturage batanga, abaturarwanda batanga arahagize. Nk'umwaka ushize twafashe udushashi tugeze ku 68,000 na 958. Utwo rero tuba duhagije bitewe n'uko n'izindi programme ziba zidufasha mu buryo bwo kugira ngo abakene amaraso bari bagabanyuka
n'umuryango
6% ni gipimo cyiza cyane.
Iye ndabashimiye cyane rwose Dr. Gatare umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu gishinzwe gutanga amaraso mu Rwanda. Nkabashimira abadufashe ku buhanga bw'ibyuma engineer na Fatuma Kararimase namwe mwese mwaduhamagaye mukaduha ibitekerezo n'inama. Ngaho rero mwese mukomeze kugira ubuzima bwiza. Eugenie Mukankusi kuri mikoro mukomere aho muri hose.
Ibiganiro bya Radio Ijwi rya Amerika birabandanya.